camino mthobe asuna balandenyaba ngabathe phi bayiphakaza bathi ngivuka ngempela ishukala manje bathi nasizini mthobo bayinune mnyama baye baletha kota uzwile kumthengi bathi uqitha bequzwe wehlabahla abahlabe bohlabe kulelu
Yeah, I'm